selithethiwe lona watholakala yena Bamkwazohlangothini
bamkwazohlangothini waphuma amanzi
bamkwazohlangothini
Mama.